Ibumba na Dio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika hivi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Tubibutsa ko mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Muri uyu mwanya muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankosi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose. Ni ikiganiro muri isanga. Uyu munsi turavuga ku ndwara ya sida, twibanda ku bukangurambaga. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Abantu miliyoni 38 n'ibihumbi 400 ku isi hose mu mwaka wa 2021 babanaga na virusi ya VIH itera sida. Intego rusange y'ishami rya ONU ryita ku buzima w'imesi kuri virusi ya VIH ni ukugabanya ubwandu bw'uwo mugera kuva kuri miliyoni 1,500,000 kugera ku 335,000 bitarenze impera z'umwaka wa 2030. Impfu nazo zikagabanuka kuva ku 680,000 zikajya munsi y'ibihumbi 240 muri uwo mwaka wa 2030. Uburyo bumwe bwifashishwa mu guhangana n'icyorezo harimo ubukangurambaga. Itariki ya mbere kwezi kwa 12 ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kuzirikana indwara ya sida. Uyu mwaka u Rwanda rwihaye insanganyamatsiko ikangurira urubyiruko kuba ku isonga mu guhangana na sida, dore ko ari narwo ruza ku isonga mu byiciro by'abaturarwanda bibasiwe n'iyo ndwara nk'uko tuza kubisobanurirwa n'impuguke. Uwo munsi rero wasanze ikibazo cya sida cyifashe gute mu gihugu, hafashwe ingamba ki zizafasha kurushaho guhangana n'indwara ya sida, nihe harimo gushyirwa ingufu. Ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kubaza umutumirwa. Namwe rero nk'uko bisanzwe turabaha ijambo, mubaze mutangire inama cyangwa ibitekerezo. Ikaze mwese kuri radio yanyu aho muherereye hose. Mukomeze kandi muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara. Abazindukanye natwe rero abaziduhaye mwakoze cyane. Abandi namwe ntimwiheze, ikiganiro ni cyanyu. Byagazo byose mwibazaga mudafite ibisubizo na amahirwe mubonye mudakwiye kwitesha, umutumirwa wacu arahari rero kugira ngo abibasubize. Ntabatindiye rero reka twakire bwana Nyirinkindi Aime Erneste, hashinzwe ubukangurambaga bugamije guhindura imyitwarire n'ihererekanya makuru mu ishami ryishinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu Rwanda. Reka rero tumwakire bwana Nyirinkindi Aime Erneste, uraho neza urakomeye?
Muraho neza.
Ikaze ku Ijwi rya
Amerika.
Yego. Ye, ndagushimira cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Dutangira nagira ngo ubanze tubwire muri make uko ikibazo cy'indwara ya sida gihagaze mu Rwanda. Ni ikihe cyiciro cy'abantu mubona kibasiwe n'iyi ndwara mugereranije n'ibindi byiciro?
Murakoze cyane. Reka maze ndashimire ku mwanya muduhaye kudutumira muri iki kiganiro kugira ngo tubashe kuganira n'abatwumva ku kibazo gihangayikishije isi ndetse n'u Rwanda muri rusange. Ku bijyanye n'uko icyorezo gihagaze mu Rwanda, tugenda dushingira ku mibare ituruka mu bushakashatsi cyangwa se imibare yagiye ikusanywa hirya no hino, haba mu mavuriro cyangwa se mu bigo bitandukanye. aho tubona yuko mu Rwanda uyu munsi kirizo cya sida kigihari kandi gishobora kugira abo gihitana haramutse hadakomeje kubaho gukaza ingamba ndetse n'abaturage bagakomeza kwitabira gukoresha serivisi zigamije kurwanya icyo cyorezo. Imibare rero igenda itwereka ko mu Rwanda hari abantu bagera hafi 230,000 bafite virusi itera SIDA. Muri abo bantu rero harimo abafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera SIDA bangana na 97% n'ibice 5%, hakabamo n'abandi basigaye badafata imiti kubwo impamvu wenda zishobora kuba zitandukanye, hashobora kuba harimo abataripimishije bakaba batabizi, cyangwa se hakaba hari abipimishije ariko bamwe na bamwe bakabiha agaciro gakeya cyangwa se bakabitinya kujya gutangira imiti igabanya ubukana bwa virusi itera SIDA. Iyo turebye ku bijyanye n'ubwandu bushya, abantu bashya bandura virusi itera SIDA mu Rwanda, iyo tugereranyije imibare iheruka ya 2019 n'imibare ya 2013 dusanga harimo itandukaniro rikomeye, kuko ureba abantu bashya bandura virusi itera SIDA iki gihe ni bakeya ugereranyije n'abantu bashya banduraga virusi itera SIDA
muri 2013
muri iyo myaka. Yego. Iyo mibare rero iteye ite. Muri 2013 abantu bashya banduraga virusi itera SIDA bari hafi 27 mu ikipe y'10,000 buri mwaka. Sinzi niba byumvikana neza. Abantu bashya banduraga virusi itera SIDA muri 2013 bari 27 mu ikipe y'10,000 buri mwaka. Ariko muri 2019 ubushakashatsi bwagaragaje ko ba bantu bavuye kuri 23 bakagera ku bantu 8 mu ikipe y'10,000 buri mwaka. Ababyumva rero barumva ko harimo igabanuka by'abantu 19 muri ya kipe y'10,000 buri mwaka. Ariko nubwo bimeze gutyo, haracyari impungenge, kuko ntabwo dushaka guhera aho ngaho. Turashaka kugira ngo tugende tugere ku rugero rwiza, ari rwa rundi hatagira n'umwe wandura, kandi uwo nguwo n'umwe utagomba kwandura agomba kuba njye, agomba kuba wowe, agomba kuba undi, agomba kuba umwana, agomba kuba umugabo, agomba kuba umugore. Uyu munsi rero hari impungenge ni uko muri abo bashya basigaye, turi kuvuga bandura virusi itera SIDA, ubwiganze buri mu rubyiruko. Kuko mu rubyiruko hagaragaramo abashya bandura virusi itera SIDA, yemwe n'abari hagati y'imyaka 15 na 19 baza ku kigero kitari hasi ugereranyije n'abandi. Cyane cyane ariko twareba imibare y'abafite virusi itera SIDA muri rusange mu rubyiruko, dusanga hibasiwe cyane abakobwa. Abakobwa bafite virusi itera SIDA mu rubyiruko bakubye inshuro 3 abahungu bangana nabo. Kuko urumva abahungu ni 0.6, mu gihe abakobwa ari 1.8. Ugereranyije mu mibare yumvikana abantu wenda batagize amahirwe yo kwiga imibare muri ubwo buryo, twavuga ko mu gihe mu ikipe y'abahungu 100 dushobora gusangamo abahungu batandatu bonyine bafite virusi itera sida mu ikipe y'abantu igihumbi. Pardon, mumbabarire. Mugiye mu ikipe y'abahungu igihumbi b'urubyiruko dushobora gusangamo abahungu batandatu bonyine bafite virusi itera sida. Mu ikipe y'abakobwa bangana n'aba bahungu ho wasangamo abakobwa 18 bafite virusi itera sida.
Reka twibyoroshye kugira ngo imibare itaza kugira bo icanga yenda bikaza kutumvikana neza, ariko biragaragara ko muri uwo mwaka wa 2013 kuva muri 2013 kugeza muri 2019 byagabanutse, kandi mukamushaka no kugera kuri zero ku buryo nta muntu n'umwe wandura. Hanyuma mukamuvuga ko urubyiruko ari rwo rwibasiwe n'indwara ya sida cyane cyane abakobwa. Hari n'icyo ngombabaze uru rubyiruko nk'aba bakobwa nabanduzwa n'abandi cyangwa hari haba habariyemo n'ababa baranduzwe n'ababyeyi babo yenda bakiri batoya bakivuka?
Yego, nibyo, habarimo n'abanduye mu buryo bwo kwikura ku babyeyi babo. Ariko uyu munsi umubare w'abana bandura virusi itera sida bayikuye ku babyeyi babo uri hasi cyane, kuko ubu ni hasi y'abana 2% bandura virusi itera sida bayikuye ku babyeyi babo. Mu gihe muri 2010 twari dufite hasi abana 11% banduraga bayivanye ku babyeyi babo. Umubare munini rero wabo bakobwa bayandujwe n'abandi bantu, cyane cyane abo dutekereza bari ku ruhembe rw'imbere ni abagabo bakuze bari hagati, kuko imibare itwereka ko mu cyiciro cy'abagabo bakuze bari hagati y'imyaka 55 na 59 naho higanjemo abagabo benshi bafite virusi itera sida ugereranyije no mu bindi byiciro by'imyaka. Ibyo rero iyo umuntu abitekereje akabihuza n'imyitwarire ijyanye n'ibigezweho tugenda tubona aha hanze, ntawabura gutekereza ko bishobora kuba bifitanye ihuriro rya hafi. Urumva neza yuko rero mu bijyanye no kuba hari abanduzwa n'ababyeyi babo, yego ntitwavuga ko nta bahari barahari, ariko ni ku kigereranyo cyo hasi ugereranyije n'abari kwandura ubu ngubu bandujwe ari bakuru cyangwa se batayikuye ku babyeyi babo.
Reka noneho iki kiganiro, kubera ko gihijambo bakunze ijwi rya Amerika nabo bakasobanuza cyangwa se bagatanga ibitekerezo, reka tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Ndagijimana. Uranyumva Ndagijimana? Turi kumwe. Reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma. Ndagijimana, uranyumva? Reka mbe mfashe nakiriye noneho Nduwimana Innocent, niba Ndagijimana ahuze. Innocent, uranyumva?
Ndakumva cyane.
Urakomeye, urahagana hehe?
Ndakomeye, ndeza Bujumbura mu Kanyarashe.
Okay, ye ngaho baza ikibazo cyawe cyangwa se utanga igitekerezo, ndumva telefone yawe isa nkaho itameze neza ariko.
Jewe ikibazo nari mfite cyo nshyambera, twebwe ngaha mu gisagara cya Bujumbura kuva muri cyane cyane nk'abatendana nk'umukapasita bari bakuriye muri Temire gushika Temire disi, aho umugara wa sitani niho wari ukwiriye cyane. Umugabo ubu aho bagiriye benshi bazaba bipimisha bagira babaha imiti yo gupfupfaza, ubu hano iwacu umugera wa sitani ubu bisa n'uwagabanutse cyane. Nujye uko umuntu baza barakurikiza ijya miti kwa muganga baza barabaha, nuko n'indwara nyine zigenda zirapfunguka mu bantu. Ushobora gusaba nk'abantu bose boba bagwaye baba amaze kuyipimisha bakabona yuko bagwaye bamaze kwahijya miti bo ikurikiza kujya nyene bayifashe kubwira ikintu cyabo gihere benshi barashima intare iti twarakize bagakira hama igisigaye nabo ni ukwirinda nyene nkuru rwaruka rugera rutihenda basigaye tukirinda nk'icyo kiza nk'ubu kugera nk'umete emeriti kugera nk'ubu nta muvuduko uhari abarwaye umugabo wasa uhari ubu twaramaze kwikinga ubu nabo baba bahari si nka benshi cyane haca asaba n'abandi rero boba badakurikiza nk'izo mpanuro bazikurikize hama nishobona hama kiza hama abaruza tukiteza imbere nishiyumviro n'ikibazo nashaka gushikiriza
Innocent rero ndagushimiye cyane kuba utanze izo nama sinzi niba hari icyo wifuza kuba wabaza umutumirwa cyane cyane ko washinzwe ubukangurambaga mu guhindura imyitwarire cyangwa se no mu bijyanye no guhererekanya amakuru mu ishami ry'igihugu rishinzwe kurwanya sida mu Rwanda ubwo sinzi niba hari ubutumwa wamuha nawe cyangwa se kubarwaye cyangwa se ku rubyiruko cyane cyane ko yatubwiye ko ari nabo bugarijwe n'ikibazo cya sida ubwo ijambo ni ryawe mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika
icyo nosaba bose babotanga nk'impanuro cyane cyane bikoreye nk'umugwaruka mukwaruka botanga nk'impanuro yinshi bakirinda kujya nko mu bubare nk'ibintu nko mu butambi cyane cyane niho bandurira nk'uwo mugera hama abamaze kwandura nabo ijya miti babaha bakayikurikiza ku murongo mpaka ikingo babahaye bo cyose bidahera hama bazije kunywa umuti bagashakira kwitinisha ama bakati barakwiza n'impanuro cyane cyane mu kwaruka ugwaruka n'uko rurangamirwa niyo kwa nicyo nabona kenshi nicyo bahimiriza nko kwaruka kwirinda
ndagushimiye cyane Innocent Uwimana ugira ibihe byiza
yego ndamwe murakoze kwa mama twakira ku ishuri ry'Amerika no mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
urakoze twakire noneho Cyril Muvunyi uranyumva Cyril amahoro neza uri hehe turaho turashima Imana urahagana he
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza mutumirwa mbanje kumushimira cyane
yego urakumva
nkuko mwabi twe utubwiye bara muri ya poste mwa postinze ikintu cyorezo cya covid 19 cyasaga nkaho kitwibagije yuko icyorezo cya virusi era sida uko nacyo kiriho ugasanga ntabwo tubitekerezaho cyane ariko nagira ngo mbaze n'umutumirwa ni iyihe mpamvu ituma ikigereranyo cy'abana b'abakobwa ari cyo kiri hejuru cyane ugereranyije n'abana b'abahungu ikindi navugaho hari igihe wenda bashishikariza nk'urubyiruko ngo gukoresha agakingirizo ntibabashishikarize kwifata gusanga kenshi babwira ngo ugomba gukoresha agakingirizo kandi ntekereza yuko umuntu winjiye muri biriya bintu byo kuba yasambana iyo yitwaje ibintu by'agakingirizo hari n'igihe ashobora guhura n'umuntu n'ubundi akaba yagapfumura cyangwa se wenda akaba yatwarwa ukuntu nyine nawe ugakingirizwa akaba katakoreshwa akaba yabyibuka nyuma yuko kakagombye gukoreshwa ugasanga ni ikibazo abana rero bari hanze ahangaha abenshi wumva bavuga ko batinye inda kuruta sida ngo umuntu anywa imiti ngo agakomeza akabaho ariko kandi nanone kubaho mu buzima bwawe bwose ufite unywa imiti nabyo sinzi ko ari ibintu umuntu ashobora kuba yashima aba urubyiruko aho ruri si n'urubyiruko gusa n'abantu bakuru natwe dusigaye twarabaye abandi bandi ni ukugerageza uburyo tugomba kugira ukuntu twitwara kuri icyo cyorezo kubera ko turabikinisha turayifata ko ari nka agisida n'izindi ariko nyamara tuba dushyira ubuzima bwacu mu kaga abamba bazana abana bato bazivukana nsanga biba bibabaje cyane kumva umwana ari ku miti ariko akavuga ngo nayitewe n'ababyeyi kandi hari ukuntu umuntu ashobora kuba afite ubwo bwandu akaba yagira ukuntu akurikiranwa kwa muganga akaba yabyara neza n'umwana yaba avutse neza ari amezi agomba kukonswa nyine umubyeyi akaba yabyita ari ugasanga umubyeyi ntago abyitaho biteye umwana kuba yahura n'icyo cyorezo byarije nagira ngo mvuge murakoze cyane
ndagushimiye cyane rwose kuri utanze inama ubaje n'ikibazo ndeka ubwo mutumirwa utega amatwi mutumirwa agusubize bwana nyirinkindi mwumvise Cyrille
namwumvise murakoze cyane arakoze Cyrille abajije ibibazo bibiri byiza kandi ni ingenzi cyane ikibazo cya mbere yarabajije ati kuki abana b'abakobwa ari bo bugarijwe cyane cyangwa ari bo bahura n'ikibazo cyo kwandura virusi itera sida cyane kurusha abahungu hari ibintu bitandukanye dushobora gutekereza twabigerekaho icya mbere ni igisanzwe kizwi kijyanye n'imiterere y'umubiri w'umuntu ubwo turavuga ku ruhande rw'umuntu w'igitsina gore abagore cyangwa se abantu b'igitsina gore mu busanzwe bafite imiterere y'imyanya ndangagitsina ibashyira mu byago byinshi byo kwandura virusi itera sida cyangwa se n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kurusha abagabo cyangwa se abahungu icya kabiri abana b'abakobwa nanone muri ibi bihe hari ibyo usanga bisa nk'aho bigezweho bikunze kubashyira mu bishuko bikabatwara kandi ahanini ugasanga ababajyana mu bishuko ni ba bagabo twahoze tuvuga bakuze bari mu cyiciro cy'abantu bafite virusi itera sida ari benshi urumva rero uko bahura bashobora guhura n'abo bagabo harimo abantu benshi bafite virusi itera sida harimo n'ibyago byinshi byo kuba aribo bakwandura cyane kandi ibyo tukabihuza nanone n'ibigezweho navuga muri iki gihe bitari byiza by'ubusinzi bugaragara mu rubyiruko ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge hari ubusinzi bivuga ko baba banyoye wenda ibisindisha n'inzoga mu buryo busanzwe ariko bakanywa ibirengeje urugero ku buryo baba batabasha kwikontorora ariko noneho hakaba n'ikoresho ry'ibiyobyabwenge muri rusange nabyo bituma batakaza ubushobozi bwo kwikontorora ibyo bikaba byatuma rero batabasha gukoresha bwa buryo buhari buteganijwe bwo kubafasha kwirinda ubwo nahita mbijyanisha n'ikibazo cya kabiri yavuze ati kuki dushobora kuba tubigisha gukoresha agakingirizo ntitubigishe kwifata ntabwo ariko bimeze ntabwo duhitamo gukoresha agakingirizo nk'uburyo bwa mbere bw'ibanze cyangwa ngo twibagirwe kwigisha uburyo bwo kwifata uburyo bwo kwifata nibwo bw'ibanze kandi nibwo duheraho kuko ni nabwo bwizewe ijana ku ijana yuko bufite ubushobozi bwo kurinda ko umuntu yakwandura virusi itera sida ariko ntitwirengagize n'ukuri guhari ngo tuvuge ngo tubigisha abantu kwifata gusa kubera ko no mu nsengero hari ubu ari imbaraga z'imana barigisha bakigisha abantu bababuza gukora icyaha cyo gusambana ariko abantu baranga bakabirengaho niba rero abantu tutabahaye uburyo bwinshi bushoboka bwo kwirinda burya ntabwo twaba tubafashije cyane niyo mpamvu nyuma yo kwigisha kwifata dukurikizaho n'ubundi buryo bundi buhari urimo gukoresha agakingirizo mu by'ukuri koko yavuze ngo agakingirizo gashobora gucika cyangwa se umwe mu bari gukora imibonano mpuzabitsina yaba abishatse akaba yagaca kakaba katuma habaho kwandura ibyo nibyo koko ariko mu gukomeza gutekereza byimbitse ikintu gishobora gufasha kurushaho gufasha kurinda ubwandu bushya nyuma hatekerezwa n'ibindi harimo no gutanga imiti yo kurinda kwandura igihe umuntu yahuye n'ibyago byo kwandura nk'igihe yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa agakingirizo kacitse nka gutyo cyangwa se umuntu yakomeretse kuri akisida cyangwa se umuntu yafashwe ku ngufu ku buryo ashobora kujya kwa muganga agasaba imiti imurinda kwandura mu gihe ari gutekereza ko yaba yahuye n'ibyago byo kwandura ni imiti umuntu ahuye iminsi 28 yanyoye neza kandi yagiyeyo hakiri kare kuko agomba kwihutira kujya kwa muganga akayifata hakiri kare yaba yatinze ntarenze amasaha 72 iyo ni imiti nayo ishobora kumufasha si nibyo gusa hari n'ubundi buryo bwatekerejwe mu buryo bukomeza kugenda bafasha abantu mu nzira zitandukanye hari n'imiti yo kunywa mbere ishobora kurinda umuntu igihe akunda guhura n'ibyago byo kwandura virusi itera sida hari aho twavuga nk'abakora uburaya abagabo baryama n'abandi bagabo umugore wenda ubana n'umugabo ufite virusi itera sida abo bantu bo bafite noneho n'uburyo bwihariye bwo guhabwa imiti yo kunywa igihe cyose bakiri mu byago byo kwandura virusi itera sida si ukuvuga yuko rero muri makeya dushishikariza urubyiruko gukoresha agakingirizo kuko ntabwo ari bwo buryo bw'ibanze ahubwo ni uburyo bukurikira ubundi mu gihe ubwa mbere bwananiranye byumvikane neza yuko rero ibyo dukora byose ni uburyo bwo guhuza inzira zose zishoboka kugira ngo harusheho kubaho imbaraga zihuriranye zo kurinda abantu bo kuba bakwandura virusi itera sida
hari akabazo nibajije hari ndumva hari ingamba mwafashe kuko zituma umuntu yakwirinda kwandura virusi itera sida haba mbere yo gukora imibonano cyangwa se nyuma yayikoze kanyaruka kashaka nk'uyu muti iyi miti muvuga iboneka ahantu hose nk'umuntu nk'abantu bafite uburwayi babana n'umuntu urwaye bakaba bakeneye guhora bayifata buri gihe aho ndumva byaba byoroshye ariko se abandi basanzwe ntabwo hazamo ikintu cyo kuvuga ati none najyayo bakamenya ibyo nakoze cyangwa se ibyo nteganya gukora abantu bagatinya nko kujya kuyaka ikindi bayikura hehe ni ahantu hose ku mavuriro yose cyangwa se ku bitaro byose iboneka
yego murakoze cyane iyo miti iboneka ku mavuriro yose yo mu Rwanda amavuriro ya leta ibigo nderabuzima ibitaro ndetse hari n'amavuriro yigenga yahawe uburenganzira n'ikigo cy'ubuzima cya RBC yahawe uburenganzira kuba yatanga iyo miti n'imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida n'izindi serivisi zose zigamije kurwanya sida hari amavuriro yigenga amakilinike yahawe ubwo burenganzira igihe cyose isaha iyo ari yo yose aho kugira ngo umuntu agira ubwoba atinye kujya gusaba uwo muti yandure virusi itera sida hanyuma azahure n'ingorane ziremereye cyane zijyanye no kuba afite virusi itera sida akaba ataranabimenya hakiri kare wenda ngo ajye kwivuza hakiri kare ahabwe n'imiti byaba byiza ko yatinyuka naho abantu babona ko yagiye gusaba iyo miti ndumva byaba mubera byiza cyane kuruta uko abantu bazamubona yagiye gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida yaramaze kwandura ibyiza rero ni uko yayifata mbere ndumva nagisubije rero yuko amavuriro yose mu Rwanda iyo miti irahari rwose waba yumva yahuye n'ibyago byo kwandura virusi itera sida akwiriye kwihutira kujya ku ivuriro rimwegereye iryo ari ryose rya leta ibitaro ibigo nderabuzima cyangwa kirinike nayo yabaza kuko amakirinike cyane cyane yo muri Kigali dufite amakirinike yigenga atari make ngira ngo agera hafi arenga 15 afite ubwo buzima gatozi bwo gukoresha bwo gutanga iyo miti gutanga serivisi zigamije kurwanya sida.
Ye reka dusubire ku murongo wa telefone twakire Remy Bill Gates uranyumva ikibazo cyawe urahagana hehe mbese ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
ndi
Burundi Remy nyarutsa aho ngaho ndibaza ko amatelefoni yanyu agikomeje kuba ikibazo ariko gerageza twumve ko turi bwumvikane
yabona kuri urabona uko no kwame witwara ku
komeza
you have $91.90
reka ikibazo cya telefone navugaga kirabaye kuri Remy reka noneho twakire ndagije imana ngo yagarutse ku murongo ndagije imana
halo
uyi wiriwe neza urahagana he
ndi mu Karanda mu gihugu cy'u Burundi
ye niyo mpamvu na telefone yawe yaducitse kuko hangwaho ndumva zakomeje kumera nabi noneho bazi ikibazo cyawe cyangwa utanga igitekerezo itari yongera gucika
igitekerezo no tanga nuko halo
turakumva komeza
yero kandi kana nakurikira
turakumva ndagize ima yego komeza ndamba amatelefoni yo mu Burundi ari ikibazo gikomeye reka bwo turebe ko cyaza gukemuka ubanze dukomeze tuvugane n'umutumirwa rero ye nagira ngo twongere tugaruke ku bijyanye n'indwara ya sida imaze imyaka itari mikeya yamenyekanye bwa mbere muri za 80 abantu bavutse icyo gihe ndetse ubu nabo ubwabo barabyaye ni igihe rero kitari gito ariko iyi ndwara iracyahari nk'uko dukomeje kubibona ubu mu Rwanda nihe harimo gushyirwa ingufu cyane cyane kugira ngo umunsi umwe isi iziruhutse igihe hazaba hatakiri indwara ya sida ni hehe murimo gushyira ingufu muri kino gihe
murakoze cyane wenda nuko tutabivuzeho ariko mu by'ukuri hari ibyiciro tuzi mu Rwanda si mu Rwanda gusa ndetse no ku isi ibyiciro bizwi ko ari ibyiciro biri twakwita ko ari byo bigize umutima w'ikwirakwira rya virusi itera sida cyangwa se n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ibyo byiciro rero ahanini bigizwe n'abakora uburaya abakobwa n'abagore bakora uburaya bigaragara ko muri icyo cyiciro virusi itera sida irimo iragenda igabanuka ugereranyije no mu myaka yabanje aho byavuye muri ku bageze kuri 52 n'igice kimwe mu mujyi wa Kigali mu gihugu hose byari biri kuri 45.18 ariko uyu munsi bikaba bigeze kuri 35 bigaragaza ko hari imbaraga zashyizwemo kandi bifite umusaruro mwiza kuko muri icyo cyiciro kiganwa n'abantu benshi harimo abafite virusi itera sida bashobora kwanduza abakora uburaya batayifite cyangwa se abagana abakora uburaya badafite virusi itera sida bashobora kwanduzwa na bandi babagannye aho ngaho twashyizemo imbaraga cyane kugira ngo muri cyo kiciro hagabanuke umuvuduko wo kuba virusera sida yakwirakwira mu bantu benshi, kuko ukwigana muri cya kiciro cy'abakora uburaya niko haba hari n'ibyago byinshi yuko babandi bakora uburaya bazahura n'abantu benshi bashobora kuzayikwirakwiza mu bantu benshi. Aho rero ni hamwe mu hantu dukomeje gushyiramo imbaraga mu kurwanya sida. Aha kabiri ni abantu bajya gusa nabo ngabo abagabo baryamana n'abandi bagabo, kuko nabo muri bo harimo ibyago byinshi byo kuba bakwanduzanya. Ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko imibonano mpuzabitsina ikorewe mu kibuno iyo hari ibyago byo kwanduza muri abo bakoze imibonano mpuzabitsina ikorewe mu kibuno, hari ibyago byinshi byo kuba virusi byo kuza bakwanduzanya inshuro 22 ugereranyije n'imibonano mpuzabitsina yakozwe mu buryo busanzwe. Urumva rero nabo ni abantu bo kwitabwaho hagashyirwamo imbaraga bagahabwa serivisi zigamije kugira ngo babashe kwirinda babashe no kurinda abandi. N'ubundi twahoze tuvuga yuko mu rubyiruko ari ahantu hibasiwe n'ubwandu bushya hibasiwe n'icyorezo cya sida, naho urumva hakwiye gushyirwamo imbaraga kandi turazishyiramo mu cyiciro cy'abakobwa n'abangavu, abangavu n'inkumi, ndetse tutibagiwe n'abagore bakiri batoya bakiri bato bafatwa bakigaragaraho ubutoya. Abo ngabo nabo turimo turabibandaho cyane kugira ngo bagerweho n'ingamba na serivisi zigamije kubarinda kwandura virusi itera sida no kurwanya icyorezo cya sida muri rusange, kubera ko muri icyo cyiciro niho haboneka abakobwa bashobora kugwa mu bishuko cyane, cyangwa se bashobora kujyanwa mu bishuko mu buryo bworoshye. Abagore bakiri batoya nabo bashobora kujyanwa mu bishuko mu buryo bworoshye, cyane cyane hibanzwe nko ku bagore babyaye badafite abagabo. Urumva nabo bari mu bantu bashobora kugira ibyo bakenera ntibabibone bakabashukisha kubibaha. Kandi ingamba nanone ziragenda zishyira ingufu cyane mu gufasha abantu bafite virusi itera sida kugira ngo babone serivisi bakwiye kubona, harimo no kubona imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida no kuyinywa neza, kuko mu ngamba cyangwa se mu buryo bwo kurinda ikwirakwira ry'indwara harimo no kuvura neza abarwaye. Ariko noneho nko muri iki muri iki kibazo cyacu cya virusi itera sida twavuga ko impamvu dushishikariza cyane abantu bafite virusi itera sida gutangira imiti kandi bakayinywa neza nk'uko babyumvikanye na muganga bakayigumaho, ni uko icya mbere kuri bo bibafitiye inyungu ikomeye, kuko barakomeza bakabaho ubuzima nk'ubw'abandi, bakaramba, bakabyara, bakarera abana, bakiga, bagakora imishinga, bagakora akazi, mbese ubuzima burakomeza batarwaye ibyuririzi. Ariko nanone hakabamo n'ikindi gifasha abantu muri rusange, bariya abantu bafite virusi itera sida banyoye imiti neza bakageraho bamanura virusi zitendera mu maraso ku kigero cyo hasi cyane cyifuzwa. Bariya abantu haba hari amahirwe menshi hafi 100% yo kutanduza abandi. Ubwo urumva ko nabyo biri mu ngamba zo guca intege ku buryo bukomeye ikwirakwira ry'icyorezo cya sida. Kandi sinabura no kuvuga nanone kuvura indwara zishobora kugaragara mu bantu bafite virusi itera sida ndetse no kwita no ku miryango yabo nabyo bishyirwamo imbaraga kuko ni bimwe mu bintu bifasha mu kurwanya kato n'ihezwa kuko iyo abo bantu batitaweho niho rimwe na rimwe ushobora gusanga havutse kubaheza no kubaha kato kandi iyo ibyo byabaye hakurikiraho no kutitabira serivisi zo kurwanya sida noneho ukaba wasanga ikibazo kigarutse ku baturage muri rusange.
Dusubire ku murongo wa telefone witwa Remy, telefone ye igomba kuba yari yacitse ariko ubungubu harongeye aragarutse. Remy, reka twongere tukwakire. Noneho telefone iravuga neza. Okay, ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo wari watangiye.
Ikibazo nabaza uwo mutumire nabaza ati abajyamana bahunze ibitsike barahu aho pange itanze gutera.
Ntabwo twumva. Ongera usubiremo, ntabwo twumvise.
Abo bajyamana bahunze ibitsike rera nayo ura gukunda ko bandura umugera wakerasite.
Byashoboka, reka gusubiriremo mu kanya yarabivuze, ariko ushobora kuba utatwumvaga kubera ko turabizi ko mutatwumva kuri FM. Guma hafi hanyuma rero akubwire. Uwatwumvirizaga yari amaze kubivuga rero mu kanya gashize, yavuga ko bari mu cyiciro gishyirwamo ingufu mu kugira ngo mu kurwanya ubwa ikwirakwira rya virusi itera sida. Reka yongere agira icyo akubwiraho. Bwana Nyirinkindi.
Yabashije kubera telefone.
Yabashije ngo abantu abagabo baryamana n'abandi bagabo ngo bashobora kwanduzanya sida.
Yego cyane rwose cyane, ahubwo navuze ko bo bafite ibyago byo kwandura cyangwa kwanduzanya biri hejuru cyane, inshuro 22 ugereranyije n'abandi bakora imibonano mu buryo busanzwe. Niba bakoze imibonano mu kibuno bibashyira mu byago byo kwandura cyangwa kwanduza inshuro 22 kurusha abakoze imibonano mpuzabitsina mu buryo busanzwe. Urumva rero nabo bagomba kwitabwaho bagahabwa serivisi zibagenewe zihariye zo kugira ngo bahabwe ubushobozi bwo kutandura cyangwa bwo kutanduza abandi cyangwa se kugabanya ibyago byo kuba bakwanduzanya.
Remy, wabyumvise?
Ndumva Remy arashaka ahari kumenya cyane ni gute bikorwa. Icya mbere ni uko iyo hari gukorwa imibonano mpuzabitsina mu kibuno na ahantu hatagenewe mu buryo busanzwe gukora uwo murimo, ariko nabo bashobora uburyo bwo gukoresha agakingirizo birakunda. Ariko noneho hari n'amavuta yabigenewe yo gukoresha kugira ngo niba bari gukora icyo gikorwa cyorohe hatabayeho gukoresha imbaraga nyinshi, kuko gukoresha imbaraga nyinshi ariho havamo gukomeretsa aho muri iyo myanya. Kandi uko gukomeretsa cyane hakaza ibikomere niko harushaho kwiyongera ibyago byo kwanduza cyangwa kwandura mu gihe cy'icyo gikorwa. Ni ukuvuga ngo rero uretse n'ibyo ngibyo nabo ni ukubegera tukabaha serivisi zirimo kwipimisha virusi itera sida, ubujyanama bwo kwirinda, ndetse hakiyongeraho no guha imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida abarimo bafite virusi itera sida, kuko twavuze yuko iyo banyoye imiti neza muri rusange, abantu muri rusange bakagabanya virusi mu maraso yabo ku kigero cyo hasi kifuzwa, bitanga amahirwe ari hafi 100% yo kutanduza abandi. Urumva rero serivisi zirahari, nabo ubwo buryo bwo kubarinda nabwo burahari, kandi iyo bukoreshejwe neza butanga umusaruro wifuzwa.
Remi, wasobanukiwe niba cyangwa niba hari n'ikindi kibazo wifuza kubariza n'abandi? Sinzi niba uru rubyiruko bashobora kuba bafite ibindi bibazo nawe wigeze wumva mu bo mwaganiriye, niba hari ikindi kibazo wifuza kubaza, uyu ni umwanya rwose mwiza.
None ikindi kibazo ni
yego
arabane numvise ngo yifatira hajya muri kinga muri kinga yabari byo ari we yandukira mugera basite
aho ntabwo mpumvise
nange sinarumvise
muri kinga ni nka kujya bavuga sukari matata yindi
oh ngo ifatiramo ifatira mu ntanga ifatira muri sele muri spermatozoide
spermatozoide ubwayo nubwo ugiye kutujyana kure cyane, spermatozoide ubwayo nta virusi itera sida ibamo, ahubwo virusi itera sida iba mu masohoro, kandi spermatozoide kugira ngo ibashe kuva kugenda ikava mu gitsina cy'umugabo isohoke yifashisha amasohoro. Ariko rero mu masohoro ho habamo virusi itera sida, niyo mpamvu bishoboka ko umuntu nyine ashobora kwandura virusi itera sida we atavuye amaraso, niba ari gukora imibonano mpuzabitsina ashobora kuba atakomeretse, ariko bitewe n'uko yasohoye amasohoro kandi akaba arimo virusi itera sida, nahura n'aho virusi itera sida ishobora kubona uko yinjira, irinjira rwose yanduze uwo muntu. Urumva yuko rero babitandukanye, ntabwo intangangabo y'ubwayo virusi itera sida ifite ubushobozi bwo kuyinjiramo.
Remi, ufite amahirwe yo kubaza n'ikindi kibazo rwose, ko hari abantu bagomba kuba barimo gutinya kuvuga kuri iyi ndwara, ariko ntabwo ntawitinya, sinzi impamvu barimo gutinya kuyivugaho no gusobanuza. Reka rero ubwo nongere ngo nkureke wibarize ikindi kibazo niba hari icyo usigaranye. Remi, jambo
ntiyo nta kindi kibazo sitaye yakoze,
urumva wasobanukiwe byose? Reka nkwibarize noneho, serivisi aho ngaho murazibona, abantu barazibona zihagije iyo bifuza kwirinda sida?
Baraza kugura udukingiri.
Ukeneye imiti ipfupfahaza virusi ya sida, umugera wa sida
iraboneka ku madispanseri no ku mahopitali.
Urakoze cyane rero, ugire umunsi mwiza. Bwana Nyirinkindi Ernest, turimo tuganira, ashinzwe ubukangurambaga bugamije guhindura imyitwarire n'ihererekanyamakuru mu ishami rishinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Ubwo rero abakunzi b'Ijwi rya Amerika, mufite umwanya, muracyafite iminota igera muri 20 hafi yo kugira ngo muganire nawe. Mugero tubategereje, reka mbe mwibariza akabazo. Hari aho mwavuze ngo abantu bashobora gufata imiti bikaza kugera ku gipimo cyo kuba kiri hasi cyatuma batashobora kwanduza abandi virusi ya sida. Aba bantu iyo bafashe imiti bakurikiranwa gute? Ni bagomba kureba muganga nyuma y'igihe kingana iki? Urabona hari indwara umuntu ashobora kurwara akavuga bati uyu muti urawunywa icyumweru, uranywa bibiri, uranywa mu byumweru, uzawunywa mu byumweru bibiri, uzamara amezi angahe, ibintu nk'ibi mu bijyanye n'uyu muti wo gufasha abafite ubwandu bwa sida bo bawufata igihe bawuhabwa. Sinzi ukuntu nabisobanura, ariko bakurikiranwa mu buhe buryo kugira ngo umenye ko umuntu yawunyoye neza, ko urimo gukora mu mubiri kugira ngo unamenye ko nizo virusi zirimo kugabanuka.
Nakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Ubundi iyo umuntu amaze kwipimisha virusi itera sida bagasanga afite virusi itera sida, ahabwa ubujyanama, agahabwa inyigisho, ndetse yigishwa n'uburyo azakurikiranwa. Muri ubwo buryo azakurikiranwa rero harimo gufata imiti, harimo gukoresha ibizamini bijyanye no kureba uko virusi ziri kugenda zigabanuka mu maraso, cyangwa se ziri kureba uko umuti anywa uri kugera ku ntego yawo, ari cyo kizamini twita charge virale cyangwa se viral load mu Cyongereza. Icyo kizamini gikorwa iyo umuntu amaze nibura amezi atatu anywa imiti igabanya ubukana ku bagore batwite, cyangwa se akaba amaze amezi atandatu anywa iyo miti ku bandi bantu basanzwe batari abagore batwite. Nibwo ikizamini cya mbere gikorwa. Icyo kizamini kikaba gikorwa hafatwa amaraso mu mutsi, kigapimwa, hanyuma bakamuha igisubizo. Kuko icyo kizamini cyerekana ngo ni iyihe ngano ya virusi ziri muri mililitiri imwe y'amaraso. Icyo gihe rero kiba gitanze ikigereranyo cy'amavirusi. Iyo rero ikizamini kigaragaje ngo virusi turi kubu zigaragara muri mililitiri y'amaraso ziri hasi y'igipimo cya 20, biba bishatse kuvuga yuko umuti wageze ku ntego cyane rwose, ku rugero rwose nyarwo rushimishije cyane. Ariko biranashoboka ko dushobora gusanga afite virusi ziri hejuru y'igihumbi. Icyo gihe iyo dusanze afite virusi ziri hejuru y'igihumbi, nibwo tuvuga yuko umuti utageze ku ntego nyawo, tukibaza impamvu, tukaganira n'umukiriya tukamubaza ese byamugendekeye gute bijyanye no kunywa imiti, ese ayinywa neza, imbogamizi ahura nazo, imibereho mu muryango, tukaganira nabo byimbitse kugira ngo tubashe kumenya impamvu umuti utageze ku ntego yawo. Hanyuma nitumara kumenya impamvu umuti utageze ku ntego yawo, dufata ikindi cyemezo cyo kumufasha kugira ngo umuti umufashe kugabanya izo virusi. Uretse icyo kizame, hari n'ubundi nyine kuza gufata imiti nk'uko mwabivuze. Ubundi iyo umuntu agitangira afata imiti buri kwezi, ariko iyo umuntu amaze amezi 18 afata imiti, aba afite amahirwe yo kuba tureba bya bizamini bikurikirana yuko byari byiza. Iyo bigaragara ko byari byiza akaba afata imiti bimwemerera. Hari abantu bashyirwa mu cyiciro cy'abantu bafata imiti rimwe mu mezi atandatu, so kuvuga ngo ni umuti anywa rimwe mu mezi atandatu, abantu babyumve neza. Ni ukuza kwa muganga bakaguha imiti uzajya unywa buri munsi nk'uko bigenwe, ariko bakaguha imiti y'amezi atandatu ku buryo uzaza kwa muganga rimwe mu mezi atandatu. Hari n'abari mu cyiciro rero nabo baza rimwe mu mezi atatu, hakaba n'abari mu cyiciro cyabaza rimwe buri kwezi. Uretse gufata imiti rero harimo no gusuzumwa, kureba indwara waba urwaye, ibibazo byaba byihariye. Ariko byose biterwa n'icyiciro waba urimo cyo gukurikiranwa. nabyo ni ibintu bigenda bifasha abantu bafite virusi itera sida abujuje izo kriteri zo kuba bafata imiti rimwe mu mezi atandatu urumva biraborohera kujya kwa muganga akajyayo rimwe mu mezi atandatu bitandukanye n'uko kera byari bimeze agombaga kujyayo buri kwezi. Ibyo rero byose nabyo umugani nk'uko wigeze kumbaza uti nihe dushyira ingufu naho ngaho naho tubahakira ingufu kugira ngo abantu bafite virusi itera sida boroherwe na serivisi bazibone hafi kandi bazibone mu buryo bukwiriye kandi tubyibukiranye yuko serivisi zo kurwanya icyorezo cya sida zaba kwipimisha zaba imiti zaba kuvurwa atari ukuvurwa byihariye ndavuga kuvurwa gukurikiranwa mu buryo bw'abantu bafite virusi itera sida ibyo byose bitangirwa ubuntu mu Rwanda.
Na ya miti mwatubwiraga abantu bashobora gufata mbere cyangwa nyuma bakoze imibonano batizeye?
Yego rwose iyo miti nayo itangirwa ubuntu mu Rwanda gusa hari aho ashobora kugera umuntu wenda cyane cyane nk'imiti ya ibyo ngiye kuvuga birareba gusa imiti iyo umuntu afata iyo yamaze guhura n'ibyago byo kwandura virusi itera sida iyo twita PEP hari aho ashobora kugera kubera ko twavuze ko amavuriro yigenga harimo ayahawe uburenganzira bwo gutanga iyo miti urumva baragusaba amafaranga ya serivisi ariko ntabwo bemerewe kugurisha imiti. Imiti ntabwo igurishwa mu Rwanda, guverinoma yashyizemo amafaranga menshi kugira ngo abaturage bayibone mu buryo bungana bukwiriye hose ariko niyo mpamvu guverinoma yafashe icyemezo cy'uko iyo miti yatangirwa ubuntu. Bibaye ngombwa yuko rero umuntu agera aha ku ivuriro hari ibaruwa minisitiri w'ubuzima yandikiye amavuriro abamenyesha ko abantu batujuje kriteri zimwe tugeze kuvuga haruguru bashobora kuza gusaba imiti bikaba ngombwa ko babasaba amafaranga ya serivisi ibihumbi 10. Abo bantu rero ni abahe bashobora gusabwa ayo mafaranga? Ni ba bantu bahora baza gusaba iyo miti bakananirwa gukoresha ubundi buryo bwo kwirinda ariko bakabihoramo, ugasanga umuntu yaje gusaba imiti kuko yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye muri iki cyumweru hashyira ikindi cyumweru cyangwa bibiri na ya yindi atarayimara akagaruka ati muganga se ko nongeye gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ese murampa iyindi miti ndakomeza ya yindi cyangwa se biragenda gute? Cyangwa se akaza yaranayimaze ariko ukabusanga ari umuntu ugenda ugaruka. Icyo gihe rero mu rwego rwo kurinda ikoreshwa nabi icyo twakwita abuse of iyo miti, sinzi ukuntu nabivuga neza mu Kinyarwanda ariko reka nkoreshe ijambo ikoreshwa nabi mu bantu, birashoboka ko bashobora kumusaba bakavuga ati no urimo uraza kenshi ntabwo ushaka gukoresha ubundi buryo bwo kwirinda kubera ko nawe uri kurya umwanya w'abaturage ishyura amafaranga ya serivisi ibihumbi 10 ariko abantu babyumve neza ntabwo ari ukugurisha iyo miti. Iriya miti irahenda, ntabwo yagura ibihumbi 10 amafaranga makeya, imiti ya makeya igura ibihumbi 50 mbere uko igura ibihumbi 59 kandi numva hashizemo imyaka ashobora n'ubusanga yariyongeye. Ntabwo rero iyo miti igurishwa itangirwa ubuntu hirya no hino.
Ndabona rero isaha twari twagenewe iki kiganiro ishize iri hafi, hasigaye amasegonda makeya cyane, ntabwo ni twihariye ijambo ahubwo amatelefoni y'abakunzi b'ijwi rya Amerika yanze gutungana rwose hari ayacagamo akongera agahita acika. Nagira ngo ngushimire ariko nguha n'amasegonda 10 y'impamba upfunyikira abadukurikiye muri uyu mwanya make, amasegonda make cyane.
Murakoze cyane. Reka nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka y'ubukangurambaga bwo kurwanya icyorezo cya sida ivuga, iravuga ngo rubyiruko tube ku isonga mu guhangana n'icyorezo cya sida. Reka nsaba urubyiruko ndubwire ngo ubuzima bwiza buzira sida ni ishema ryabo, kandi ubuzima bwiza kuri mu biganza byabo.
Yego.
Duharanire kurwanya SIDA.
Eh, ndabashimiye cyane rero bwana Eme Nyirinkindi Ernest kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Pira Handri na Fatuma Karara Arimas. Nshimiye mwe mwese mwaduhamagaye, abatwandikiye, abatanze inama n'ibitekerezo. Ngashimira uwadukurikiye wese aho aherereye hose. Kuri mikoro hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Bushenya Mukankusi. Mukomeze kugira ibihe byiza.